yo. Ulale salama, 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 we. Salama, salama, salama. Tutaona na tena. Zile calls na ma messenger send azimisina. Maswali mob na ma stress, kwa nini baba ulienda? You are far away, far away from a call away. You are far away, far away from a call away. Salimu shosho na guka, tutaona nana badae. Machozi ya ni mwagike, nitapauzani badae. Ulale salama, salama, salama we. Katoto kangu na jinganga. Wish uone vile mashavu tungefanana. Na tena ninge wish uone vile mesesi ya napambana. Wish uone kijana wako nikivuka boda. Salimu shosho na guka, tutaona nana badae. Machozi ya ni mwagike, nitapauza ni badae. Ulale salama, salama, salama we. Salama, salama, salama. Tutaona na tena. Salama, salama, salama we. Salama, salama, salama. Tutaona na tena. You are far away, far away from a call away. You are far away, far away from a call away. Mama na kumisi, Clifford na kumisi, Ban Forest na Loretti, watu na kumisi. Ndiyo. Ulale salama, salama, salama we.